namante kabanja kalize bibi bambi tate atonde kulune sinkusabye bawe birungi bebi baletero kutigomya abalalo bibawenga mu bungi usanga banakwa mu mutima ugo kubafukula mulanji nkisabirwa bulungi yatenga munda nino bulumi omutima bakwikyusa ebituli naye gwe basasule bulungi
kuba byennina tebibakusa bandidde ensiga zakuta amannyo ne bwe gabawanguka amagumba be bagalwanira ebibuno newe bibanubuka wakuta sigala luma abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute bamumute
buli lunaku obawe emmere
bakute
yonda wange ne yagalenga bebase
bakute bamumute
wagalanga tomusayi gwange ogwo gwe musango gwange buli atemye omugongo gwange katonda mukuteredde bamekesa obugumba bwonna nafuuse kabuzi kabwe bataayiza mu nsonda zonna bakoonye ekyenyi kyange ekinyiga nti bantegeeza bundi muganda waabwe nga baagala kubaga ddiba lyange baliise lumonde waabwe bamfudde mu kalo gwange ge n'obugumba basontole ninga miwula gyaffene basokodde bawoomerwe mungu bano bw'otaabawe bamekesa enjala zange mbigere bawe emmere babwegere balye n'ebigere basindise abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute bamumute
buli lunaku bawe emmere
bakute
yonda wange neyagalenga bebase
bakute bamumute
janembuza tata lwaki katonda sabalwanyi wenjagala mponye ebisanyi ate yanjuwa omusayi womukwano mbitonde yani ddala omululu gwaki kawava olugaligali wanene esobya erikwanyi sebo mukama katonda wange bawe emicyere bakute
bensaba amagezi bungo mubatende mumabakuli akalo buli kyakulya okibawerero omukutu gubaleeta otulo babenga mukulya bulijjo njala yebeefumbuza ku buko bazinga n'enkata ekiro bajja kumira obwana obuto
abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute bamumute
buli lunaku bawe emmere
bakute
yonda wange ne yagalenga bebase
bakute bamumute
abalabe bange bakuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute bamumute
buli lunaku bawe emmere
bakute
yonda wange.
Remember where you got it from. www.djerico.com.